ShankySupplier.com.
Uptouch Music.
Hello, don't believe me alone. Mashaka ni layo, na yutaka ni jimwezo. Hello, don't believe me alone. Mashaka ni layo, na yutaka. Hayo maneno, nikate mkono. Hayo maneno, unayosema mimi yananichoma roho. Nikate mkono, tena kibidi ninakuacha shingo. Hana ndivo mimi livo mimi. Kuna watu wengi tulikuwa nao, leo watuko nao, tuliishi nao. Kuna watu wengi tuliaso nao, mama, mama. Kuna watu wengi tulikuwa nao, leo watuko nao, tuliishi nao. Kuna watu wengi tuliaso nao, mama, mama.
Mama, we maneno yao ya kiuni, hawana kuni, wanatia uzuni. We maneno yao ya kiuni, hawana kuni, wanatia uzuni. Maneno yao ya kiudio wana chauzuni mama. Aftache chauzuni, chauzuni, chauzuni ma. Chauzuni, chauzuni, chauzuni pa. Chauzuni, chauzuni, chauzuni ma. Chauzuni ya pa.
Una hayo maneno.
Hayo maneno,
hayo maneno mama. Nikate mkono na kwa chungo. Hayo maneno unasema mimi na nchoma ro. Nikate mkono, tena kibidi ninakuacha shingo. Hello, hello, don't believe me alone. Mashaka ni hayo, nayotaka niji mwenzio. Hello, hello, don't believe me alone. Mashaka ni hayo, nayotaka. Hayo maneno, nikate mkono. Hayo maneno unayosema mimi yananichanga. Nikate mkono, tena kibidi ninakuacha shingo.
Fungwa beshi baba mama. Ukijifanya nio ni mesi kuski.
Raa! Chunky Supplier!
Kamto mfagiri
ya mesi kuski.
Nasada zile siku za kina nani. Ukijifanya nio ni mesi kuski. Mwachale tizalao tusisha sikri. Kamto mfagiri ya mesi fagiri. Nasada zile piko za kina mama.
Asnaga see them pick up. Friend of them pick on Asnaga see them pick up. Friend of them pick on Asnaga see them pick up. Friend of them pick on Asnaga see them pick up. Mama, work up. With my come back around me, Asnaga see them pick up. When my yema check for me, Asnaga see them pick up. When my come to me, Asnaga see them pick up. When my nanya mala me, Asnaga see them pick up. Mama, pack up my friend, me Asnaga see them. Me Asnaga see them. Chisi ko chisi them. Me Asnaga see them. Chisi see them see them. Wazee wa keko mwanangu maela maseke wote la jakama
unasema majuto majuto unasema majuto hatachi majuto majuto kindamba majuto.
Tumana na mambo mengi kiniko tasamba. Habishu na mambo mengi kiniko tasamba. Tumana na mambo mengi kiniko tasamba. Haume na mambo mengi kiniko tasamba. Chezesha pantu wa pili. Chezesha pantu wa pili yo. We wajina chezesha pantu wa pili. Chezesha mama pantu wa pili baba. We wa pili baba. We baba wili baba. We wa pili mama kiyoteli baba. We wa pili baba meneja ubaya baba. We wa pili baba. Hey! Wazo wake kumachungwa. Eko tule baba za Santosi. Haya, haya, haya. Mainji Pilato, mana Pilato. Stambili baba sheni. Ba, 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 ba. Usela zero bleni. Acha ujauri.
Acha, spana! Spana!